Iyi Muva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira live turi kuri @ Radio Chuvewa @.com. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingendo hano Kampala Uganda.
Gendi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Cornelius ni urimo kumfasha mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Tahani we urimo kwegeranya iki kiganiro. Itsinda rigizwe n'abaganga, abaforomo n'abaforomokazi b'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo zirimo inzobere mu by'ubuvuzi bazajya mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu. Bazabajyanywe n'igikorwa cyo guhererekanya ubumenyi n'ubuhanga mu by'ubuvuzi na bagenzi babo bakora mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda. Mu kiganiro muri Isanga cyanone turavugisha bamwe muri izo nzobere zitegura kujya mu Rwanda guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu kugeza tariki ya 15 z'uko kwezi nyine. Aba ni nabo bahuza bikorwa buru rugendo. Kuri telefoni turi kumwe na Madame Bernadette Dennis. Uyu akaba ari mu mujyi wa Silver Spring muri Leta ya Maryland hano mu nkengero za Washington DC. Madame Bernadette, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane. Mwaramutse.
Mwaramutse neza kandi turagushimiye kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire.
Namwe murakoze.
Urakoze cyane. Kuri telefoni nanone turi kumwe na Landry Kwizera. Uyu nguyu ari mu mujyi wa Portland Maine, aho ni muri Leta ya Maine. Bwana Kwizera, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Urakoze cyane Edi Rwema kuduha ikaze mu kiganiro.
Urakoze nawe kutubonera akanya. Nari mbivuze mu kanya ko muteganya kuzakorera urugendo mu Rwanda. Mbere na mbere kugira ngo abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bamenye abo tuvugana nabo, Madame Bernadette, tubwire mu busanzwe mu buzima ukora iki?
Murakoze. Njyewe ndi abo bita registered nurse, ni ukuvuga umuforomokazi. Nkaba mfite experience mu bintu bya surgical oncology, intensive care. Ubwo intensive care si ibyo nayivuga mu Kinyarwanda cyangwa
no kwita ku ndembe.
Okay.
Cyangwa se yego
hanyuma ibintu bya oncology n'ibintu bya cancer, abantu babazwe mu bya cancer. Ya ubungubu akaba aricyo mfitemo experience nakozemo, ariko nkaba mfite na maitrise mu bintu bya public and community health. Nkaba ntagikora, nakoze mu bitaro, ariko ubungubu nkora ibintu bya consultation.
Consultation ni ubujyana.
Okay,
urakoze cyane Landry Kwizera. Wowe nawe tubwire, nawe uri inzobere mu by'ubuganga, mu by'ubuvuzi, wowe ukora iki mu buzima busanzwe?
Njyewe mu by'ubuganga nkora mu psychiatric nurse, nakoze nursing, ariko ni specializa mu byerekeranye n'uburwayi bwo mu mutwe. Aho mfite experience mu gukorana n'abana bari munsi y'imyaka 5 kugera kuri 18 ndetse n'abakuzeho. nakoze mu bitaro bitandukanye hano muri Maine no muri migitandukanye hano muri Maine cyane cyane ko nibanda mu birwaye ubugabe bwo mu mutwe.
Yego, urakoze cyane. Dutangira iki kiganiro nari navuze ko uko muri babiri muri mu bahuza bikorwa bi gahunda cyangwa se iki gikorwa muteganya kuzajyana mu Rwanda. Mere kuri wowe Bernadette, mujya gutekereza kuri iki gikorwa mwabitewe n'iki cyaje gute?
Ya nikambabwiye ko iki gikorwa twatangiye kugitekereza mbere yuko COVID itangira, ariko kubera ko tutashobora kuza mu gihe cya COVID noneho tubigenza gahoro dutegereje ko COVID ibanza ikagabanuka. Ntabwo navuga ko yashyize kuko iracyari ho, ariko ntabwo ikiri icyorezo ubu tukaba twarabonye ko dushobora kuza. Icyabiduteye rero ni uko mu by'ukuri njyewe nkunda ibintu bya medical mission, narabikoze mbere, ariko icyabiduteye cyane cyane tukavuga tuti twaje hano tugira Imana turiga duhaha ubwenge, ariko noneho natwe reka dutange umusanzu wo kubaka igihugu cyacu, urukundo rw'igihugu cyacu no kumva dufite ibyo dushobora gusangiza abandi. Ibyo byaduteye imbaraga n'igitekerezo cyo kugira ngo tuze natwe tujya hamwe dufatanye n'abaganga baho ngaho, nubwo ari igihe gito, ariko natwe dutanga umusanzu wo kubaka igihugu cyacu.
Urakoze cyane Bwana Landry. Igihe cyose iyo abantu batekereje ku kintu nk'iki nuko hari icyuho runaka baba bateganya kuziba, hari icyuho mushobora kuba mwarasanze mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda mwifuza ko uru rugendo rwanyu ruzatangaho igisubizo?
Yego, ndatekereza ko nk'uko Bernadette yarabikomojeho, iyo ugeze muri kino mu bihugu by'amahanga cyangwa se ukagera i Burayi cyangwa muri Canada ndetse na Amerika dutuyemo, ugenda ureba gatoya cyane. Iyo ugize amahirwe yo kujya muri izi kariyeri zo kwa muganga, iyo gutwara umwanya munini kugira ngo urebe se ukore comparison, ugenda ureba se hano ni ibiki dukora muri Amerika, n'iki bakora bitandukanye cyane n'ibyo hari iwacu dukora, cyane cyane bitewe n'ubushobozi cyangwa se ubumenyi. Rero iyo usubiye inyuma ukajya gusura bene wacu bari mu Rwanda cyangwa se muri bihugu by'ibiyaga bigari, biroroshye kugira ngo ugende ubone utuntu ukavuga ati nyamara twebwe iwacu baratubikora gutya, ukifuza yuko wenda hari contribution watanga kugira ngo byibuze bigire aho biva ku rwego rumwe bigere ku rundi rwego. Rero iyo tugize amahirwe duhura n'abatumwa turategura kino gikorwa, twese twemeranya yuko hari icyuho kandi gishobora kuziba abene gihugu cyangwa se twebwe twaje guhahira hano, ubona ko twebwe twabigiramo uruhare cyane kuko tuzi uburemere bwabyo kuko twatwara ibiciyemo.
Urakoze cyane. Hanyuma Madame Bernadette, muri iyi misiyo muzajyamo ese muzajyana iri tsinda ringana gute? Iri tsinda muzajyana rizaba rigizwe n'impuguke zo mu bwoko bw'u
ubungubu. Kugeza ubungubu ntabwo twavuga ko twarangije kubona impuguke zose twifuza, ariko nakubwira ko kugeza uyu munsi turacyashaka kuzana benshi. Impuguke zose dushoboye kubona twazizana z'ingeri zose z'ubwoko bwose, ariko kugeza ubungubu dufite abashaka kuzaza. Abo twabonye harimo abaforomokazi bamwe bakora mu by'imitima, hari abakora mu bindi bya kanseri, dufite n'abandi bakora mu bintu bitandukanye nk'ibyo by'indwara zo mu mutwe, dufite ba pharmacists, dufite ba medical technicians, dufite n'abandi baganga babiri b'impuguke, umwe w'impuguke mu by'umutima, undi w'impuguke muri muri infectious disease, indwara zanduzanya z'ibyorezo nka COVID n'ibindi, akaba afite also experience mu bintu bya internal medicine n'ibindi na tropical medicine. Ntabwo nakubwira ngo kugeza ubu dufite abo gusa, turizera ko ahubwo nabandi bose bafite ubundi bumenyi bazadusanga ariko hari na ba physical therapist tuba twifuza ari mu byerekeye iby'amagufa mu byerekeye izindi ndwara zitandukanye hari nk'igihe abantu bagira indwara z'imitima zigatuma badashobora no kuvuga abaterapist nk'abo turabakeneye mbega muri make uyu muntu atasinakubwira ngo twarababonye bose ariko turifuza kuzagira benshi uko bishobotse
mu kanya ndaza gufungura mikoro kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bagire icyo bababaza ariko Landry ibyo aribyo byose mushobora kuba mufite ingengabihe y'ibyo muzakora mugeze mu Rwanda iby'ingenzi muzitaho cyane abanyarwanda bakwiye kubategerezaho n'ibiki
urakoze ntekereza ko ubu ngubu turimo turakorana na Minisiteri y'Ubuzima yo mu Rwanda kugira ngo idufashe kugira ngo tumenye neza ibitaro tuzibandaho ariko twatekereza ko tuzajya gusura Faisal tuzajya muri Sheikh Ika ndetse tujye no mu bitaro bya gisirikare by'i Kanombe kugira ngo n'ikindi nashaka gukomozaho ni uko icyuho kirahari nk'uko wigeze kwimbazaho mbere kuko iyo turebye neza usanga hari nk'indwara zibasira nk'umutima impyiko ugasanga hari abanyarwanda boherezwa kwivuza hanze ibyo rero ugasanga birahenze si uko umunyarwanda wese yashobora kugira ubushobozi bwo kugira ngo atege indege ajye kwivuriza mu gihugu cy'amahanga ariyo mpamvu twavuze dushobora kugerageza tugakora ku bantu b'abaspecialiste baba hano bafite ubumenyi tukagenda tureba ekipe nini ku buryo kugira ngo umurwayi afate amafaranga asanga agurisha n'isambu yiwe ngo agiye kwivuza ahubwo twebwe tukabona abantu bashobora kubikorera ubuntu ngo bivanye ku mutima baze ahubwo usange bavuye abantu barenze umwe ubwo rero nk'uko Benedict yarabivuze hari abafite bamaze uburambe mu kuvura indwara z'umutima impyiko cyangwa se ibyo bita general medicine hanyuma urumva izo nibyo bice tuzibandaho cyane tuzibanda ku mutima indwara zo mu mutwe kugira ngo kubera amateka yaranze igihugu cyacu udacyafite icyo kibazo aho usanga n'abaturage ubwabo bagifite ubwoba bwo kuba yavuga yuko afite ikibazo cya trauma se cyangwa se adasinzira indwara zo kugira ubwoba bukabije cyangwa agahinda gakabije ibyo bibazo bisanzwe biri muri community nyarwanda nubwo aribyo dushaka kwibandaho hanyuma tukanakoresha uburyo hano bakunda kwita ngo ni evidence based practice ntekereza ko iki gihugu kubera cyari cyarateye imbere n'amavuriro yaho bafite amafaranga menshi bashyira amafaranga muri gukora ubushakashatsi ubwo bushakashatsi rero nibwo dushaka kugira ngo tugendereho kujyana izi mpuguke zidufashe kugira ngo tuvure bene wacu twashyize mu Rwanda
Bwana Landry umuntu ashobora kwibaza wari ukomoje ku bitaro muteganya kuzakoreramo nubwo mugitegereze ko Minisiteri y'Ubuzima ibyemeza ariko umuntu ashobora kwibaza nk'ibi bitaro Faisal ibitaro byigisha bya CHUK ibitaro bya gisirikare bya Kanombe umuntu yavuga ngo ibyo bitaro n'ubusanzwe bifite impuguke bifite abakozi babizobereyemo ko ahubwo mwari mukenewe cyane kujya mu biturage muri za centre de sante aho kenshi na kenshi abo baturage batabona izo mpuguke nk'uko babyifuza
yes ndumva ibyo uvuga ni ukuri ariko turiko turakorana n'aba volontaire tuzavana hano hanyuma na mise sante ibidufashijemo turagira ngo turebe hari ibitaro usanga byemerera abantu bakigisha kandi kubera ko abaganga tuba turi kumwe bafite ubumenyi bugiye butandukanye turanashaka yuko dushobora no kuvuga ngo turagenda twigisha ko natwe ubwacu no kungurana ibitekerezo twemera tudashidikanya yuko ubuzima ibitaro byo mu Rwanda bimaze gutera imbere cyane cyane biriya twari tubuzeho ariko hari imikoranire dushobora kubaka kugira ngo bibe n'ibizaba igikorwa ngarukamwaka turateganya ko tuzajya dusura inshuro nyinshi hari ibyo tuzatwigira kuri bo hari n'ibyo bazajya batwigisha ariko twebwe tuzagenda twiteguye yuko dushobora kujya no mu ntara ahandi hari wa muturage utagira na bwa buvuzi bw'ibanze ibyo rero ukomozaho nabyo turabitekereza turateganya ko tuzagenda tujya mu ntara mu bitaro byo mu ntara kugira ngo tugere kuri wa muturage udafite ubushobozi bwo kuba yajya kwivuza mu bitaro biri hejuru
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho turimo kuganira na bamwe mu bagize itsinda rigizwe n'abaganga, abaforomo n'abaforomokazi b'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bateganya gukora urugendo mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu. Urugendo ruzaba rugamije ahanini kugira ngo baherekanye ubumenyi n'ubuhanga mu by'ubuvuzi na bagenzi babo bakora mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu. Reka tuhere kuri Jean Bosco Fifitizo. Wiriwe neza? Uri hehe? Ikibazo cyawe
abo baganga bazaza bazaba bakareba abo bantu bagomba guha ubumenyi b'abaganga bene bo mu muryango w'abaganga. Ese hari icyo bashobora kuba bateganyiriza nk'abantu bafite izo ndwara bavugaga adafite ubushobozi wenda bwo kuba bagera kuri ibyo bitaro bari
urakoze cyane. Ikibazo cyawe ndacyumvise, ubwo mu kanya abatumirwa bacu baraza kugisubiza. Reka mfate na Shaka Victor. Wiriwe neza?
Mwiriwe neza?
Uriye Shaka?
Ndi Kigali nanjye.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndibaza hari abantu kugera kuri ubwo buvuzi bitewe wenda n'ibyaro barimo biba bigoranye. Ese barateganya iki? Bateganyiza kubahuriza hamwe bakaba babaha ubwo buvuzi ahantu hatagera nk'imodoka mu by'ukuri kuhagira biba bigoranye. Ese nk'abo baganga barateganya iki kugira ngo abo baturage bagowe wenda batameze neza ubwo buvuzi ku buryo bwabageraho bakabasha kwitabwaho cyangwa bakamenya ibibazo bafite mu buzima bwabo?
Urakoze cyane Shaka Victor, Kigali mu Rwanda. Madame Bernadette, ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika uko ari bibiri birasa nk'aho bisa, bose baravuga icyo muteganyiriza cyane cyane abantu batishoboye cyangwa se baba kure ariko bifuza kugira icyo bungukira muri urugendo muzamurimo?
Murakoze cyane. Ibyo birumvikana ko hari ubuganga bukenewe muri ako karere abantu baba bababaye. Mu by'ukuri ntabwo dufite ikibazo cyo kugira ngo tube twasanga abantu aho bari. Aho bari ubwo turakorana na Minisiteri y'Ubuvuzi nk'uko Landry yabivuze. Ubwo ngubwo icyo kibazo turacyumvise, natwe tuzabwira Minisiteri y'Ubuvuzi kugira ngo tuzaze kureba abo barwayi. Ese abo barwayi baba baherereye hehe ngo tubimenye mbere y'igihe natwe tuzateganye kugenda tubasanga?
Urakoze cyane Landry. Hari icyo muteganya kuzakora kugira ngo mumenyekanishe ibikorwa byanyu kugira ngo n'abantu bashobora kuba bifuza kuba bagira ubufasha bungukira cyangwa se bababonaho biborohereye kubagiraho, cyane cyane mu gihe muzamujyanye nka zimwe mu mpuguke wenda mu Rwanda rimwe na rimwe usanga ari nkeya cyangwa se zitanaboneka, kugira ngo abantu babimenye kare? Yego, ikiganiro nk'iki nacyo kirafasha kugira ngo abantu babimenye, ariko hari ibindi muteganya kugira ngo abantu bifuza kungukira kuri urugendo rwanyu bizaborohere kubagiraho?
Urakoze cyane. Ngira ngo unarebeye ku bibazo abantu telefone ebyiri twumvishe bibandaho baragaruka kuba dushobora kuba bafite impungenge z'uburyo tuzagera ku bantu bashobora kuba badafite ubushobozi bwo kujya kwa muganga, kandi dutekereza ibintu kuba ngo tubashaka guhereza ubuvuzi bw'ibanze b'abantu babukeneye kandi batabubona. Ku byerekeye rero no kumenyekanisha iki gikorwa, ubu ngubu turi muri faze yo kuvuga ngo tugere ku bantu benshi b'abaspesiyaliste cyangwa se b'inzobere muri buno buvuzi, kugira ngo ekipe tuzajyana y'iwacu mu Rwanda izabe yagutse. Bitewe n'ubunini tuzaba n'umubare w'abantu tuzaba tuvanye hano, bizatuma tugera kuri benshi. Ubwo twebwe icyo bidusaba rero ni ukuntu tukaganira na Minisante tukamenya uburyo abababaye bose. Ikindi ntabwo twavuga ngo tuzagera kuri Munyarwanda wese ufite ikibazo runaka, ariko icyo twifuza ni uko twagera kuri benshi bashoboka. kugira ngo bizatworohere tumo turakorana na ministeri turaganira nabo tugirana inama byibuze no mu cyumweru cyangwa rimwe mu byumweru bibiri kugira ngo tubageze ibitekerezo tubanadufashe kugira ngo tugera kuri tere tumenye icyo tuzakora nabo tuzasanga abarwayi bababaye cyane rero tumo turafokasinga cyane mwino ministeri tugezeho no kugira ngo tugere ku baganga benshi bashoboka duciye mu bitaro twakozemo cyangwa se ibyo dukora mu ngubu tuganiriza bagenzi bacu abaganga kugira ngo biyumvemo kino gikorwa abenshi kuko tuza turi benshi neza ko ibyo bizatanga igisubizo kinini ku banyarwanda tukaba tuzajya no ku banyarwanda bakeneye ubufasha batandukanye.
Urakoze cyane Landry. Kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko turi kumwe n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika ariko izina rye ntabwo iri zina yatwandikiye ntabwo ari izina nyaryo. Niba unyumva kuri telefoni wiriwe neza?
Wiriwe neza yodi.
Yego, tubwire izina ryawe nyaryo.
Nitwa Maxwell, mperereye Kigali mu Rwanda Kibagabaga.
Yego, ikibazo cyawe?
Ikibazo ni ukuvuga ngo iyo haje abaganga b'inzobere nk'uku nguku b'abasipesiyalisite ku ndwara runaka usanga abantu benshi baba babagana, ariko ahangaha ndashaka kubaza bano batumirwa n'uyu munsi, usanga umuganga cyangwa umudogiteri cyangwa umuforomo hari indwara ari sipesiyalize kuri yo kurusha izindi, noneho ugasanga na cya gihugu bagiye gutanga n'umusada harimo uburwayi bwiganje rimwe na rimwe muri iki gihe isi n'u Rwanda muri rusange bihanganye n'indwara zititaweho, ugasanga hari bafite ibintu bitandukanye kuri buri ndwara runaka. Aha ndabaza abarwayi bazavurwa na bazaba bafashe bafite amatransfer aturuka ku macentre de sante cyangwa bazashyiraho amafite bagende bagagane buri wese asuzumwe ako kanya anavurwa. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, muri Amerika na hano mu Rwanda harimo intera ndende, nubwo wenda tuvuga ngo barakize ariko nabo usanga igira konsomari byinshi kandi raporo n'imahangaha kubera imibereho yaho itandukanye n'imahangaha muri Afurika. Uburyo bwo kuza ni bwo ku giti cyabo, hari ukuntu ambasade bashyigikira, hari ukuntu babona abaterankunga cyangwa se ni Leta y'u Rwanda ibafasha ikaba yabatumaho kugira ngo ize baze batange ubumenyi kubwo buryo. Nitwe tubazo tubiri mfite mbuga nari mfite. Murakoze.
Urakoze cyane Landry, gerageza usubize icya mbere hanyuma icya kabiri ndasaba Bernadette agisubize. Landry uranyumva?
Ndabaga. Ndamushimira ku bibazo yaratubajije. Twari turimo turaganira na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo turebe ukuntu iyo ibizajya ikoresha referrals imenye ngo abaganga bafite ibibazo ibi n'ibi by'umwihariko ibatumenyere amenye n'ahantu bari, noneho twe tuzaze tubagana kuko twe tuzaba dufite ibyumweru bibiri byagura kugira ngo ujye guhura n'abantu badafite referrals cyangwa se badafite transfer ku bitaro runaka, ariko hari ukuntu bashobora kumenya bakamenya ati ibitaro ibi n'ibi bifite abaganga bifite abarwayi ufite ikibazo cy'umutima ategereje kuzabonwa na muganga mu mezi atatu, twe tukaza ahubwo tukafata tukareba uburyo muri ibyo mezi tukagabanya wa muntu babwiye ngo ategereze amezi atatu kugira ngo abone ubuvuzi. Tubonye rero abaganga batanu cyangwa icumi bakora mu bibazo by'imitima, turashaka kugira ngo tuze tugabanye bya bibazo bitegereje yuko umuntu azavurwa mu mezi atanu, ushobora no gusanga ariyo batakina ariko ntekereza ko ariho dushaka gufokasinga cyane ubwo bazadukorera minisitiri azadufasha kugira ngo ihuze abo bantu tumenye noneho ngo twari tubasanga hehe aho kugira ngo tugereyo tumare igihe tubahiye tubashakisha tutazi n'aho tubakura tudafite n'aho tubuhere tumenye uburwayi bafite.
Wenda akabazo nkurikizaho kuri icyo gisobanuro wari uvuze, hari igihe mushobora kuzahura n'abarwayi yego mukaba mwabona indwara bafite ariko kenshi ugasanga bakeneye gukurikiranwa, icyo gihe bizagenda gute kandi uwo muganga yagarutse muri Amerika?
Ntekereza yuko mu buryo buzahoraho dufite n'abaganga bashaka kugira ngo bazagire n'igihe cyo kwigisha. Hari igihe ugira amahirwe ugasanga uhuye n'abadokitors bafite gahunda yo kuvuga ngo dushobora no kugenda mu mahospitals bakamara igihe bigisha, bashobora gukora follow up niyo baba bagiye, ariko agasiga aganire n'umuganga akavuga ati iyi ndwara tusanzwe tuyizi muri Amerika ivurwa gutya, nyuma y'iki gihe uyu murwayi amafata ino miti uzamukurikira nyuma y'amezi atatu, ku buryo ageraho agasiga plan agasiga treatment plan irambuye niyo yaba adahari ku buryo usigaye yamenya icyo azakora mu minsi izakurikira.
Hanyuma madame Bernadette ku kibazo cya kabiri kijyanye n'uburyo n'ubushobozi aribaza ese ninde ubashyigikiye muri iki gikorwa
mu by'ukuri iki gikorwa ni initiative yacu ari turateganya kuzirihira byose ndavuga iyo mvuze byose ndavuga urugendo ndetse tuzarwirihira icumbi ndetse tuzaryirihira byose nitwe twateganya kubyirihira tugize imana tukabona umuntu udufasha byaba byiza cyane ariko kugeza uyu munsi nitwebwe tuzirihira tukaza tugatanga umusanzu wacu tugatanga umuganda wacu mu by'ubuvuzi muri icyo gihugu ikindi nakongera nuko nuko twateganyije kuzaza tukajya mu bitaro tugakorana n'aba fellows bacu b'abaganga aho ngaho tugakorana nabo nk'uko Landry yigeze kubivugaho tugakorana nabo tukabereka uko dukora murabizi neza ko hano hari ubushakashatsi buhanitse akenshi hari ibyo baba bazi bituma duhindura imikorere bikagira bigatuma abarwayi bigakiza abarwayi bikungura ubuzima bw'abantu ibintu nk'ibyo nabyo nibyo duteganya gukora nabo tukabereka tuti nukunguku mubikora natwe niko twakoraga ariko ubu ngubu dukurikije ubushakashatsi bwerekanye yuko noneho ibintu bikorwa gutya na gutya ntabwo nshaka kuvuga ariko tutazagera ku barwayi nk'uko Landry yavuze tuzabageraho ariko ibyo byose dufitanye turakorana na Ministry of Health Minisiteri y'ubuvuzi ubwo ngubwo ibyo byose nk'uko tubyumva bikenewe tuzabivugana nabo iki kiganiro tugiranye namwe turimo kugirana namwe tuzakibagezaho bitume dukora porogaramu noneho dukurikije ibyifuzo muduhaye mutubi n'ibibazo mutugejejeho hanyuma turebe uko twabikoranaho ariko kugeza uyu munsi igitekerezo cyacu biraturuka mu mufuka w'ubwitange bw'abantu ntabwo dufite umuntu udisponsoringa
urakoze cyane madame Bernadette kuri telefoni dufite abandi bakunze b'ijwi rya Amerika ngenze ndore wiriwe neza
amakuru
uri hehe
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru umurenge wa Bwisige akagari n'Igihuke
ni ikibazo cyawe
mbere na mbere ndashimira abatumirwa kandi ngabashimira nk'itangazamakuru kuba mwamuhaye umwanya ndabashimira kuba mwaduhaye umwanya tukagira uruhare mu kiganiro rwose ni ibyo kubashimira rwose mwubaha
ni ikibazo cyawe
kandi ndashimira na Leta y'u Rwanda kuko yashyize imbaraga mu buvuzi kuko ashyize imbaraga mu buvuzi twubakira polisi do sante santire do sante no ku bitaro bigufi bikuru aho hose ubona ubuvuzi bw'ibanze ukabona kuri poste do sante hose ukabona ubuvuzi bw'ibanze kandi twishimiye izo abo bahanga mu buvuzi baje guhugura abanyarwanda urumva yuko ko ari igikorwa gikomeye cyane cy'indashyikirwa leta igumije kutwegereza urabona yuko ari abanyamahanga bazanyeje bakagaruka cyangwa bakagaruka iyo baturutse bitewe n'ubumenyi bazaba bamaze gushyikiriza abanyarwanda
benshi ni abanyarwanda baba muri Amerika
numvaga ari nk'abanyamerika se cyangwa se ariko nabwo ni bw'abanyarwanda amaherezo baba bazagaruka kuko baba bari mu kazi
ikibazo cyawe niba ari icyo ufite
ngo ngeze ku kibazo none ikibazo urabona yuko bazagarukayo bazatanga ubumenyi mu gihe kingana iki kugira ngo umunyarwanda azaba afite ubumenyi bushobora gufasha mugenzi we kuko ikibazo cy'ubuvuzi ni ikibazo cyo kwitondera ubumenyi bw'ubuvuzi ni ikibazo cyo kubwitondera umuntu akabuze isengura igihe cyose byakorwa nabi ubuzima bwahatekare ndabaza none bizakorwa mu gihe kingana iki ku buryo umunyarwanda azaba yabonye ubushobozi bwo guhugura mugenzi we ndabaza igihe rizamara ku buryo n'ubundi twizere ko ubuvuzi nangwa se ubushobozi bazatanga buzagera kuri bose
urakoze cyawe ikibazo cyawe kirumvikanye mu kanya baragusubiza reka dufate na Idrissa Bakungu wiriwe neza
ngewe neza Digwema umunyamakuru
yego uri hehe wowe
mbere yandi Kigali mu Rwanda
ni ikibazo cyawe
ni byiza cyane ni ukuvuga ngo mbaze gushimira abavandimwe icyambere bagize umutima mwiza nyine wo kwiga n'ubwo bumenye nyine bakabusangiza n'abandi banyarwanda nyine kuko tubikeneye turi benshi cyane ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda uko tugenda twiyongera nyine ni ukuvuga ngo n'indwara nazo zirushaho kuba nyinshi nyine mbanje kuvuga ngo sinari byiza nyine kubyitabira byaba ari byiza nyine n'ubwo bumenyi bawushaka kudusangiza noneho mwisiga mwibariza utubazo kamwe tubiri ku byerekeye ku bana ku ndwara z'abana nyine ni ukuvuga ngo bafashe gahunda y'abantu bakuru nyine bazarebe no ku bana bakiri batoya nyine nabo bazagira indwara zikomeye kandi zisaba ubushobozi kandi zisaba no kuzivura neza zigakira bazarebe ku ndwara z'abadamu no ku ndwara z'abana cyane no ku ndwara z'abantu bakuru cyane abakangura abakecuru kugira ngo babashe kwisanga nyine mu banyarwanda bafite ubuzima buzira umuze nyine kandi noneho tukaba twitabira n'abanyarwanda nyine niba tubonye ubwo bufasha nyine bavuye mu banyarwanda bava hanze noneho njyewe nkabyisabira ko bakomereza aho ngaho ni byiza cyane noneho
urakoze cyane
abanyarwanda nyine bafite ubuzima bwiza
urakoze Idrissa ibibazo byawe n'ibitekerezo byawe birumvikanye madame Bernadette mpereye kuri icyo ngicyo Idrissa asorejeho cyo kuvuga ko ubwo bumenyi ese buzakomeza iki gikorwa cyanyu mwari mwabikomejeho ko ari igikorwa kizaba igikorwa ngarukamwaka ese muzajya mujya mu Rwanda buri gihe nk'uko amwe mu matsinda yo mu buvuzi abikora hari abajya bajya kuvura abana hari abajya bajya kwita ku bagore bafite ibibazo byo kujojoba n'abandi ndetse na Jenze Ndore akabaza ati ese ubu bumenyi muzabutanga mu gihe kingana gute hanyuma ikindi kibazo ndaza gusaba ko Landry agisubiza
murakoze cyane ndabashimiye ibibazo mubajije mu by'ukuri koko tuva kure kandi turanakora ntabwo dushobora kumara aho ngaho iminsi irenze ibyumweru bibiri kuko tugomba kugaruka ku kazi kacu tuzaba duhari kuva ku itariki y'ukwa gatandatu z'ukwa kabiri kugeza dutahe ku itariki ya 15 ni igihe gitoya turabyumva cyane ariko muri iyo minsi mu byo twateganyije ko kwigisha umuntu uraza ukavura umuntu ukagenda ariko iyo umwigishije icyo umwigishije kimugirira akamaro aragisigarana tukumva mu byo twateganyije tuzigisha yavuze ikibazo cy'abadamu ikibazo dushaka kwigisha abadamu cyane cyane ni ukumenya kwisuzuma akareba tuvuge nka breast cancer y'ibere ni urugero wavuga utese ayisuzuma ate ko atari muganga icyo umudamu akora buri kwezi arisuzuma akikorakora akamenya ubwo ndabivuga reka mbivuge neza byumvikanye akisuzuma akamenya tuvuge iyo kansa y'ibere itangira akumva niba nta kantu k'akabyimba naho kaba gato karimo ku buryo buri kwezi yisuzuma igihe kimwe akamenya uko nibura akoze akumva akantu kameze nk'akabyimba aka kantu ni agaki ibintu nk'ibyo ni urugero ntanga kuri ibyo ngibyo tukamwigisha uko azajya yisuzuma tukamubwira uko azabigenza igihe yumvise ibyo ntavuge ngo ariko wenda ni agahiri kazakira oya jya kwa muganga tukongera tukamubwira tuti rero buri mwaka ujye ugenda iwacu ntabwo tujya tugira check up aho mbiherukira umuntu ajya kwa muganga iyo arwaye ariko twebwe tuzakubwira noneho oya kuko ukwiye kubigenza ahubwo buri mwaka ujye ugenda barebe bagupime indwara itari yaza kuko iyo uza kenshi umuntu yumva ko yarwaye bimaze kugera kure tukamwigisha uko uzajya ugaburira abana bawe niba imboga waziteka ukazihisha cyane ubwo urimo kudisitoyinga vitamins ni urugero ikindi tuzakora ni ibintu byo duteganya ni ukuzakora blood pressure screening. Blood pressure menyaro muvuduko w'amaraso. Yes. Tukavuga tukakora screening. Tukareba uko bimeze, tukareba ibipimo byawe, tukabona biri bitari ku murongo aho bikwiye kuba, tukaba twakufasha kugira ngo ugende ujye kureba muganga noneho bagukwicaye. Twari mu gihe gitoya, ariko ubwo ni ingero zimwe mu byo ntaze kuvuga, kuko tuzagerageza kwigisha abantu. Nuri mu bitaro, nidukora mu bitaro, uyu muntu ajya mu bitaro akarwara agakira, ariko iyo utashye utafite noneho kumenya uko ukomeza kwifata neza no kwitwara neza no guhindura imibereho yawe, mu by'ukuri ya ndwara noneho ikura kurushaho. Akaba inyigisho tuzatanga ari icyo twasigira abantu, ku buryo ntituzagaruka n'umwaka utaha, ariko wowe nibura ubumenyi tuguhaye buzagufasha kungura imibereho yawe, kandi noneho igufashe no kungura mu rugo rwawe.
Urakoze cyane. Warukomoje kuri izo ndwara zirimo iz'abagore. Bwana Landry, uriya mukunzi wacu wundi yari yabaje niba muzita no ku ndwara z'abana, indwara z'abagore ndetse n'iz'abageze mu zabukuru.
Urakoze. Ngira ngo niba nibuka neza izina rye yari Idrissa. Ibyo yavuze akenshi byari wumvaga ko nyeneza byagumushimira, ntabwo ari ikibazo yavugaga, ariko ni nk'ibitekerezo. Ntekereza ko iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo twumve ibitekerezo nk'uko bimwe byagenda bikorwa by'abantu bari mu Rwanda, cyangwa se babandi dushaka kuza tugana. Ntekereza ko twebwe tuba turakora byo kwegera abantu bari mu buvuzi hano, biratuma noneho twagura ibyo twari turimo, tumenye ngo noneho ibibazo by'abana birahari. Yego, birumvikana ntabwo igihe tuba dufite ari kinini cyane ku byo twakemura ibibazo byose, ariko turashaka kugira ngo twibande ku bibazo bigaragara cyane, ari byo minisiteri irimo kudufashamo kugira ngo twereke ahantu twakwibanda. Nubwo buriya nta bufasha bubi bubaho, uzaza wese umuntu uzashaka kugira ngo tugane muri runo rugendo agasura igihugu cyacu, tubihuze ni visiti Rwanda, umuntu w'umunyamahanga aza areba igihugu cy'u Rwanda uko kimeze, ariko byibuze ageze n'ikintu aza gufasha. Wenda na komenti yindi nakora ku byo ngenze ndore yigeze kuvugaho ngo igihe tuzamara impungenge yagaragaje nibyo koko, igihe dufite ntabwo ari kinini cyane ku buryo wahugura abantu, ku buryo wavuga ngo ugiye kwigisha. Gusa ikiza gihari ntabwo navuga ngo ni ukwigisha, kuko aba n'abandi tuzaba dukorana nabo, n'abantu tuzakorana n'abarwayi, ariko tuzatunakorana n'abaganga babihugukiwemo, bafite ubumenyi, basanzwe bafite ibyo bakora. Rero ntabwo twagira impungenge kubera yuko iyo ukoranye n'umuntu side by side, cyangwa se mugakorana mukirwana umunsi umwe, mukirwana iminsi ibiri, ni uguhugurana, ni ukwigishanya ubumenyi, ukamwereka tekinike dukoresha hano, nawe akakwereka tekinike akoresha hariya, mugafashanya kugira ngo mukore ibintu ku nyungu z'umurwayi. Ntekereza rero ko ibyumweru bibiri nubwo bivuga ngo ni bikeya, ariko kubera ko uzaba ukorana n'abandi bantu basanzwe abanyamwuga bimenyereye, birahaje kugira ngo ube ugire icyo umusigira, nawe ugire icyo akwigisha, bigirire inyungu umurwayi.
Urakoze cyane Landry Kwizera. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Reka mpere kuri Claude Nizeyimana. Wirwe neza?
Mirewe neza, Ijwi rya Amerika.
Yego, uri hehe wowe?
Njye ndi Kigali mu Rwanda, mu karere ka Nyamasheke.
Ikibazo cyane. Kigali mu Rwanda, mu karere ka Nyamasheke?
Yego rwose.
Akarere ka Nyamasheke, Kigali mu Rwanda, urambesa?
Akarere ka Nyamasheke, Kigali mu Rwanda, mu ntara y'Uburengerazuba.
Okay.
Yego.
Ikibazo cyane.
Mbanje kuwushimira Ijwi rya Amerika kuri uyu mwanya mwaduhaye, no kuba mwafashe ikiganiro mukadutumiriza izo zubere zikatuganiriza natwe nk'abantu bari mu Rwanda. muri rusange nshimiye izo nzobere muri rusange n'abantu bari muri Amerika muri rusange ko babashe gutekereza no ku buzima bwo mu Rwanda. Ariko icyo nshaka kubabaza buriya mu buzima bwo mu Rwanda nubwo muri Amerika ndakeka buratandukanye, ariko icyo nshaka kubabaza muri rusange ni ukubabaza ngo ese ko baje mu Rwanda baje kureba byibuze guhuza ubumenyi ku bantu bari mu Rwanda abakorera mu Rwanda n'abakorera muri Amerika, ese baba barakoze pre-assessments yo kumenya byibuze ikintu bafokasingaho bitaho gusumba ibindi ikibazo cyaba kibangamiye ubuzima bwo mu Rwanda muri rusange. Ikibazo cyanjye ni icyo.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka duhamagare na Obedi niho kubwayo wiriwe neza. Uri hehe?
Mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo.
Reka mpere kuri Landre kuri iki kibazo cya mbere cya Claude Nizeyimana aribaza niba mwarakoze ubushakashatsi ku bikenewe kugira ngo mutange ubwo bumenyi cyangwa se muhererekanye ubwo bumenyi na bagenzi banyu bo mu Rwanda mbere y'uko mutangira urwo rugendo rwanyu.
Yego, Jango Claude Nizeyimana abajije ikibazo cyiza cyo kubanza gukora pre-assessment tukamenya ikibazo cyugarije abanyarwanda. Ntekereza yuko twese turi abanyarwanda, abamwe barategura kino gikorwa, ngira ngo turi batatu, nitwe turibinze kino gikorwa, ari njyewe Bernadette na mugenzi wacu witwa Jesu utabonetse. Twese turi abanyarwanda kandi dusura mu Rwanda inshuro nyinshi, dufite imiryango. Hari ibibazo ugenda ukabona ko bihora bigaruka. Nk'urugero, hari ikibazo cy'umutima, ngira ngo hasigaye urebye rate y'abantu basigaye bagira ikibazo cya stroke. Stroke sinzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda, usanga umubare urimo kugenda wiyongera. Ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, tuba tujya tubona ibibazo bya kanseri kubera yuko kanseri z'abanyarwanda ugasanga ziboneka akenshi, tuba tujya tuzibona mu bantu ugasanga umuntu ayimenyejo bakamwe ngo ageze kuri stage 4. Stage 4 ni ukuvuga ngo yageze ahantu yageze mu bindi bice by'umubiri, yakwirakwiye umubiri. Ukibaza rero ikibazo kiri ni uko ntabwo turagira ubushobozi bwo gudetekitinga cyangwa se abantu baramenya kwivuza nk'uko Bernadette yarabivuze, ngo niba afite akantu akemanga ku mubiri wiwe ngo akivuza hakiri kare, ubu ugasanga batangiye kujya kwivuza na kanseri yageze kuri stage 4. Hakaba ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso cyangwa se abantu basigaye bagira amastroke.
Stroke ni uguturika kw'imiyoboro y'amaraso.
Yego, urakoze cyane Edi. Ugasanga ibibazo birahari cyane ariko ntabwo byihuza nk'uko bikwiye, cyangwa se ugasanga hano mu bintu bihugu byateye imbere bikunda kuba nko ku bantu bakuru cyane, ugasanga ku myaka 70 se kuzamura, ariko iriya bitangiye kugenda bigaragara yuko no ku bantu b'abajeni bakiri batoya ugasanga ari stroke, ugasanga yatwaye ibice bimwe by'umubiri wiwe, bamwe ntushobora kongera kuvuga. Ntekereza ko rero ikintu tushobora kwirinda gushyiramo imbaraga cyane ni byo hano bita preventative care, cyangwa se kumenya ngo urivuza bitaraba ibintu bibi cyane, aho kugira ngo ujye kuvuga kuvuza indwara yarangije kwangiza umubiri. Ubwo rero kimwe n'ibyo nakubwira, tumaze kubonaho assessment twakoze cyangwa committee assessment kugira ngo tubone ko ibibazo bihari, cyane cyane iyo uri umunyarwanda, twe turi abanyarwanda turabene igihugu bagiye kugaruka iwabo kuvura bene wabo, bivuze ngo ntabwo tuje nko muri sansi y'abanyamahanga, kuko umunyamahanga we byamusaba kugira ngo amare igihe kinini akore na assessment kugira ngo amenye icyo gukemura mu Rwanda. Ariko kubera ko turi abanyarwanda kandi bakunda gutaha, bakunda igihugu cyabo, tuzi ushobora kugenekereza ukabona ibibazo nyamukuru biri mu miryango yacu, none ariyo mpamvu tuba dushaka kuza ngo tutange umusanzu wacu nk'abanyarwanda bakora mu ishami ry'ubuvuzi, ariko dufatanyije n'abandi basanzwe babikora bari mu gihugu. Ubwo rero assessment zirahari, ibibazo birahari, biragaragara hanze, ubwo ikibazo cyaba ati dufite ubushobozi bungana iki bwo kugira ngo ibibazo tubikemure mu gihe dufite gitoya. Ariko mu magambo make nari mvuze, hari ibibazo by'indwara z'umutima bitangiye kugenda byiyongera. amaboko ya yamutwara ubuzima. Nteza ko izo ni areas nshobora kuvugaho nkeya ariko bitavuze ngo ibibazo byonyine tubona mu buryo bw'ikomite nyarwanda.
Urakoze cyane. Madame Bernadette, ku kindi kibazo uyu yibazaga niba mufite kugenda mu Rwanda ni kimwe, gukorerayo ni kimwe, guhura n'abana barwaye ni kindi, ariko se akibaza hamwe muturutse mu bihugu byateye imbere ibikoresho mukoresha hano mushobora kugerayo mugasanga si byo bakoresha hariya, ibyo ntabwo bizaba intambara.
Murakoze. Mu by'ukuri turaje tuvuye hano, hari ibikoresho dukoresha, hari n'ibyo tuje ntabwo tuje tutagira abo dusanga. Turaje mu Rwanda turahazi kandi tuje gukorana n'abantu bo mu Rwanda. Ndakeka ko ibikoresho murabifite, hari ibyo dushobora kuba dufite bitari byagera aho ngaho, ariko ibikoresho birahari, tuzakoresha ibyo bafite kandi dukorane nabo, ntabwo tuje tudafite abo dusanga. Nigeze kuza mu kwezi kwa 12 nagiye hariya kuri ntuze kuri biriya bitaro kuri King Faisal nsanga barakora za chemotherapy n'ibiki byose. Mu by'ukuri bafite ibikoresho, ibyo tubona, ibyo tuzabona badafite tuzababwira. Niyo mpamvu tuje tugakorana nabo, tuzavuga tuti ariko twebwe ubu ngubu dukoresha ibi n'ibi n'ibi, ubu ngubu ibi nibyo basigaye bakoresha. Kubera iki? Kubera ko tuzaba tuvuye mu gihugu gikora research cyane, ubushakashatsi, ariko ntabwo bizatubera ikibazo kubera yuko dufite abo dusanga kandi basics zirahari mu Rwanda. Hari n'ibikoresho ntabwo tukwiye kujya twisuzugura, kuko uko ubuvuzi bwari bumeze mu gihe cya kera mu Rwanda nge narabibonye, ubu ngubu ubuvuzi bwariyongereye, bwateye imbere, murabifite ibikoresho, tuzaza dukorane nabo, twungurane ibitekerezo, tubabwire uko dukora, nabo batubwire uko bakora. Nk'uko Landry yavuze ko ibintu ubu ngubu ni evidence based, tuzasharinga knowledge, twungurane, ariko ntimugire impungenge, namwe mufite ibikoresho mu Rwanda rwose birahari, ubushakashatsi hano bwateye imbere n'ubushobozi si kimwe, ariko namwe mufite ibikoresho bihagije ku buryo numva nta ngorane zizagira byatuma tuvuga ngo ntidufite icyo dukoresha. Ibikoresho bya ngombwa birahari.
Urakoze Bernadette. Reka twakire abandi bakunze b'Ijwi rya Amerika. Ruyenzi, wirwe neza. Uriye he?
Mu gihugu cya Tanzania.
Ni amahoro?
Na mahoro, nta kibazo, turashima. Alo,
ikibazo cyawe?
Cya mbere ngenda shima abaganga babashije kuba bapanga uburyo bazajya mu Rwanda guhana ubumenyi na bene wabo. Cyo cya mbere ndabashimira. Musaba afite ibibazo byinshi nashaka kubabaza. Ikibazo cya mbere, mu Rwanda hari indwara zugarije Abanyarwanda, indwara y'umutima, indwara ya diabete, indwara ya kanseri ndetse n'indwara ya stroke mbona iri kwiyongera cyane. Abanifuzaga kubabaza ese ko bazajya mu Rwanda, cyane cyane ndetse iyo bageze bibanda ku bitaro bikuru nka King Faisal, bakibanda kuri CHK mu bitaro by'umujyi wa Kigali, ese hari icyo byibura bazabasha ko babasha kugera ku bitaro byo mu turere, kuko no hari abaturage badafite epfo na ruguru babasha ko bakorwa ubukangurambaga bazahanahana n'abo baganga, ariko byibura bafashe n'abari baturage bazasanga nk'indwara ya stroke muri iyi minsi iri gukura kandi ugasanga iri kumenyekana ageze ku kigero cyo hejuru, ndetse n'ubu bayisanzemo ugasanga rimwe na rimwe nta hafite yikora nyine akagira n'agapfiriyo. Ese byibura ko bazajya gutanga ubwo bumenyi, byibura bazabasha kugera ku baganga bariya bo mu bitaro by'uturere, babasha guhura n'abaturage umunsi ku munsi. Icyo ni icya mbere.
Bari bagisubiza, ariko ndaza kubasaba, wenda ntabwo wakurikiraga, ariko baze kukisubiza mu magambo make cyane.
Ikibazo cya kabiri, mu Rwanda dufite ikibazo cya kabiri, mu Rwanda dufite ubwisungane mu kwivuza, gusa rimwe na rimwe ugasanga hari ntabwo ubasha kudufasha neza ku ndwara zimwe na zimwe. Ese byibura ko bazajyana ubumenyi bakwiye mu gihugu gikomeye nka Amerika, bakabasha kujya kubusharinga n'abaganga bahariya, ese byibura bashobora kuzatanga byibura ni inama ku buryo ubworohera ubworoherane cyangwa korohereza abo barwayi bagana abo baganga bazaba basize mu Rwanda mu gihe bagiye kuba hazaba arangiye.
Urakoze cyane, ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Reka dufate na Fred Wilwenes. Uri hehe wowe?
Ni mu Rwanda.
Ikibazo cyawe mu masegonda make.
Gushima mbere na mbere ndashima abo baganga bagize icyo gitekerezo cyo kurumva ni ibintu byo gukunda igihugu. Ikindi nanjye ntabwo naje kureba mugenzi wanjye ngira ngo ntabwo turimo nabisubiramo kuko abo bantu baba baje bakaba rimwe na rimwe bakunda inzobere benshi bakunda guhera mu bitaro byo mu ntara cyangwa se byo hejuru byo mu rwego rw'igihugu tuba dusantarariza ngo bamanuke hepfo mu turere kandi mu by'ukuri mu turere ariho biba bigaragara ko haba hari n'abarwayi b'imbabare basahaye ku buryo ki icyo kintu nyine baba bagomba kucyitaho kugira ngo abo baganga bagenda bagirira abaturage muri rusange benshi akamaro. Ikindi wenda gatoya ni uko ikintu cya mituweli rwose usanga ari ikibazo gifite abantu benshi usanga nyine ari imbogamizi yo kugira ngo abantu bivuze indwara nyinshi zitandukanye.
Urakoze
tukifata ko nk'abaganga nyine bagira icyo bashyira mu ijwi ryabo kugira ngo noneho bakushinge kugira ngo icyo kintu nacyo kitabweho kugira ngo abantu bose baje bafata babavure bitugirire akamaro mu busanzwe.
Urakoze cyane mu kanya turaba tugeze no ku musozo w'iki kiganiro ariko Madam Landry ngusabe usubize kuri iki kibazo bagarutseho cyane kijyanye no kwita ku barwayi bari mu biturage cyane cyane aho kwibanda ku bitaro bikuru hanyuma Madam Bernadette nze kumusaba avuge kuri iki kijyanye n'ubwishingizi mu by'ubuzima ahanini avuga ko mukwiye kugira inama yaba Leta y'u Rwanda cyangwa se muzahura nabyo kugira ngo bajye borohereza abarwayi bafite za mituwe kugera ku nzobere. Urakoze
Edi. Ndabashimira abadukurikiye ku bibazo bamaze kutubaza kugira ngo Ruyenzi na Fred ikibazo bavuze hari aho bijya guhurira. Bose bakomeje kuvuga hari aho bavuze bose ukavuga ati twibanda mu bitaro biri mu mijyi cyangwa se kucyita abantu badakunze inzobere zidakunda kuza ngo zijye no mu bitaro mu biturage abahure n'abaturage babaye cyane. Wenda nakora comment kuri icyo kintu hari impamvu ebyiri zishobora gutuma twebwe tujye ko gahunda yacu turashaka kujya gusoza twegera abaturage tujye mu cyaro muri bya bitaro by'uturere tugerageze kuba twabegera nibyo twifuza nibyo twasabye minisiteri y'ubuzima kandi nko kubidufashamo kugira ngo twe tumenye uburyo tuzagenda tukagera ku bantu hasi bitewe na ekipe tuzazana ukuntu ingana ntabwo turamenya umubare w'abantu kuko baracyakomeza kwiyandikisha ariko nitugira abantu 50 cyangwa barenzeho tuzigabanya tujye mu bice bitandukanye by'igihugu. Hanyuma ikintu nshaka kuvuga hari impamvu buriya zishobora gutuma abantu baza bakajya mu bitaro nka King Faisal aho kugira ngo agende ajye mu bitaro byo mu turere. Iyo urebye neza imikorere y'ibitaro byo mu Rwanda cyangwa se hose usanga nta muturage wo hasi cyane wavuye mu cyaro kugira ngo abone ubuvuzi burenzeho bamwohereza muri Faisal ugasanga niyo state iba ihari ya nyuma kugira ngo ajye kujya hanze y'igihugu byananiranye cyane. Rero uwo muganga tuba twabonye umusesiyalisite aramutaje akamarana ibyumweru bibiri n'umuganga ukuriye wenda departement y'iby'imitima muri Faisal hari igihe ushobora gusanga za kesi zajyaga zibananira zigatuma zijya hanze y'igihugu noneho zigiye kujya zibonera ibisubizo muri Faisal. Bivuze ngo kubona umuganga w'umusesiyalisite nk'uwo umaze imyaka myinshi abikora hano muri Amerika agira umusaruro cyane yaje agahura n'undi muspesiyalisite wo mu gihugu ukora mu Faisal akamwungura ubumenyi cyangwa akungurana ubumenyi ku buryo hari kesi zajyaga zimunanira noneho akashaka agatangira kuzikoraho bitandukanye no kumuvuga ngo uramufata noneho umujyane mu cyaro hasi yite kuri uwo murwayi umwe ariko birangirira aho ngaho.
Urakoze cyane. mukanya turaba tugeze ku musozo na ko duhi namagambo kugira ngo dusubize ibibazo mbere yuko dusoze ikiganiro madame Bernadette kuri ibyo bijyanye n'inama mwagira leta ku bijyanye na za mituweli n'ibindi hanyuma n'ikiri kibazo kibazo ati muzatanga inama n'amahugurwa mu bakozi b'umuvuzi cyangwa mwaba mutekereza no kuzafasha mu bindi mwazasanga bikenewe nk'ibikoresho cyangwa amafaranga bisubirize cyare ngo mategeko n'abiki
iye murakoze cyane reka ntangire mbabwira yuko icyo kibazo cya insurance twese de santé ndacyumva kandi mbabwira yuko twemera ko ubuzima ari bwo bukungu bw'igihugu iyo abaturage b'igihugu bafite ubuzima barakora bakungura n'igihugu cyabo ahangaha nababwira ko ndacyumva tuzabivugira iki kiganiro tuzakigezaho Ministry of Health tubibabwire hanyuma nitugaruka nyine ahangaha n'abaturage bino bagenzi bacu abavandimwe bacu tubabwire ibyo ngibyo mutubwiye nabo sinababwira ngo dufite ubushobozi bwo kugira icyo dukoraho ariko dufite ijwi ryo kugira ngo tubivuge tubisangire n'abandi hanyuma hari ikindi kibazo mwarimu bajije kitari icyo
muzatanga inama n'amahugurwa mu bakozi bo mu buvuzi cyangwa mwaba mutekereza no gufasha mu bindi mwazasanga bikenewe birimo nk'ibikoresho cyangwa amafaranga
ni ukuvuga tuzaba dukorana n'abandi baganga tuzaba tubagezaho ibyo tuzi ibyo tubona bikwiye ahari gap tubivugane tubivugeho hanyuma iby'ibikoresho n'ibindi icyo ni ikintu nta gusubiza ubu ngubu ngewe ngo tuzabaha iki tuzakora iki ariko ko nk'uko navuze tuzababera ijwi tuzababera ijisho icyo tuzabona tubona minisante yagikiza cyangwa iki tuzabivuga tubiganire nabo nitugera ninaha tuganire n'abavandimwe bacu ba hano kandi mbabwiye ko iyi misheni atari yo ya nyuma niyo ya mbere ariko siyo ya nyuma tuzakomeza tuvugane nabo icyo tuzashobora gukora ntabwo tuzanerwa kugikora kandi tuzashakisha amaboko turebe icyo twafasha
Landry mu gusoza mu masegonda make cyane ikintu kikuri ku mutima wumva utavuze abakurikije ijwi ry'Amerika bakwiye gutahana
urakoze ikintu ngiye kuvuga hari uwagaragaje imbogamizi za mutuel de sante cyangwa ko bitwara igihe kinini nibyo koko hari intambwe nini yo gutera ariko nanone ndagira ngo hagarukeho kuko buriya Amerika u Rwanda rumaze kuva mu bihugu bikeya bifite ubwisungane cyangwa se ubuvuzi bwo ku rwego rw'ibanze bugera kuri benshi urugendo ruracyarurerure ariko nayo bivuze kubera yuko na hano iyo urebye igihugu cya Amerika ngo giteye imbere cyane ariko iyo urebye icyo leta ikorera abaturage kugira ngo babone bwa buvuzi bw'ibanze gisa nk'ikidahari hano umuntu wese arimenya ugasanga abantu barwarira mu mazu ariko ntekereza yuko kuba leta yaragerageje byibuze ubwisungane bwa mituweli bukaba bugera ku bantu benshi ni ukuvuga ngo hari aho duhera ntabwo turagira aho tugera ntabwo akazi ko gukora kacyahari ariko nashaka kugira ngo nako kantu byuze tugatekerezeho yuko iyo mituweli de sante kuba ihari iruta ibihugu byinshi bitandukanye ndetse na Amerika irimo ariko intambwe iracyahari yo kuba twatera imbere kugira ngo wenda ubuvuzi bukomeze bw'imfuvinge cyangwa bugere kuri benshi kandi bwiramo
Landry Kwizera mu mujyi wa Portland muri leta ya Maine hano muri leta zunze ubumwe za Amerika nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire mwakoze cyane Madame Bernadette Dennis nawe hano mu mujyi wa Silver Spring muri leta ya Maryland mu nkengero za Washington DC nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire wakoze cyane
murakoze namwe kandi mugira amahoro
urakoze cyane nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire Engineer Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe